ninjafini.com.
Rudi utotoni, sipotembea tutebwa mgongoni. Too far far champion boy, nite bwana Samata. Nota mapembe ongeze mkia, na ukini bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra bra bra, staki kusikia. So simba, so chui, so mamba. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Kasina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Sa unaweza kusaki sasa. Sinzi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto za kosa kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Maisha na musiki, acha maneno weka musiki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga musiki. Safari na musiki, acha maneno weka musiki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza musiki.
Bambata, shika, kamata. Rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu reki. Cheza lokasa ya mbongo, uwezi kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzuka kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuwaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Umwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Misha na musiki, acha maneno weka musiki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga musiki. Safari na musiki, acha maneno weka musiki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza musiki. Wanatamani tupotee kwenye map. Unapeleka game to the top top. Kana toja that we don't stop. Don't stop, we don't stop. Wanatamani tupotee kwenye map. Unapeleka game to the top top. That I told ya that we don't stop, we don't stop.
At ninjaphoenix.com.